This is how we like to do it.
Hello baby, how you doing? Lieno nkula wosako Omani wola wendi Nogula mungalo yanyo Ena jimpoena kuhia na kutowa Jia ienyo na venga tuwa Oya nengolumu Okena nonyiga Nungalo viso mutima nekukaba Masika Nchumanyomu kwa nogonyoma wali umani Nagenda kola siri mkuchakala honey Saba sala so eno kera mochirao Kola tube ulunji tube koke tulekao Matiwe mkube simu nonyi kazi mbasi chitekera Uyakala kole china chochinga mbera Kusaba chimo kukuma wesi kwayo Eno jiri wabi mbora mbiri muna wezi cha Zicha, toka van zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha, baby zuno zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha, toka van zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha, baby zuno zicha, zicha I'm on my way Ane wapedi onoja kukubumba Kuba mpunira mpagole ya bisemba Tudanze nawe baby tulibabiri Magezi kemkuwa we sibe na pili You've been on my mind ever since I left ya Jizuke ye kwe my priority Kati kwa tena pola ifu hatu last long Kwa nukonyuma pola 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 Awatako sirimba sana kupa umeme Sina chende kululu ndejiko kuwa nako Kuchimanyi baby mzaku matira Uyatala wa baby mzaku ya gara Zicha, zicha Toka van zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Baby zuno zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Toka van zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Baby zuno zicha, zicha I'm on my way Sawa
sala so eno kera mochirao Kola tuve ulonji tuve koke tulekao
Iwe mkube simu nonyi kaze mbasi chitekera Uyakala kole china chochinga mbera
Kusaba chimo kukuma wesi kwa Enu jiri wabimbara mbiri muna we